ila tibeta jemvude ninyensozi nembuke myara
uve wakamchalo na janze kanga silimbo ya darondola abazate ngabaza wada kasirina gwenkabira njala mu buto bwange narabanye naku ehe enganda mama ze yaturaga zali zisana kuyamba nazo njala yaturuma bawuwe wali akukasa siro kuberawo ekyalo kyase gokutukinaguza mama mukazi watu ebigambo bye byasemba nti bana bange mbalekedde Katonda kangende yakyogera ebiri na kiddamu bwatyo mama teyaddangu kwabo
yali mukame anonda
nakola atya nanyamba
yali andi
mukame anonda
nakola atya nanyamba
zijja mu bitosi
mukame anonda
zali nawe nali
nanyamba
zijja ko kyeri
mukame anonda
nazimbeza lugaba
nanyamba
Samat Pro
ebyali mukuzike wakabya sasa maze chalo netumanya tituwede twali mabujja gatasobola kwerwanira yandokweoza ko enganda zona gye twasubiranga obuyambi zarwanira mataka wali ewaka nawone batundawo twasasana batunonya kuberawo abali abato twave waka ngenaku yetujeza era
yali mukame anonda
nakola atya nanyamba
yali andi
mukame anonda
nakola atya nanyamba
zijja mu bitosi
mukame anonda
zali nawe nali
nanyamba
zijja ko kyeri
mukame anonda
nasembeza lugaba
nanyamba
Wanonyo kuberwa mukibugane mukyalo umwana w'omuntu nakusenza luti tayagala kumanya obamule kwa bwatu daza bwatu zunza yali mukama ye yayamba nafe okutuchusa
enaku yaturuma wowowowe
ebisere byo ha Sinza nakubiera bira
ani asabe chokulya ne chimbula
Sinza nakubiera bira
kachita wene kayu yanga wenda ba
Sinza nakubiera bira
patambuze bigere omutali nangato
Sinza nakubiera bira
ebisere byo
byali bizimu
nakubiera bira
Sinza nakubiera bira
Nakubiera
vira,
sinza nakubiera vira,
ebisere.